new dance challenge.
Napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda.
Napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Ah. Iki bamba sana basi bulito. Selecta cheza doba once from the top.
Don't you my bear.
Tunisha speaker with my shito.